Shout out to Vince on the beat, by the way. Yeah. Suspect TV kipote kwa plot isi ndio ma suspect super ratchet body form perfect ukibonga vidu utafungiwa ndani ya casket yeah suspect bangi kitupa kwa plot isi ndio ma suspect it's like I'm on a plane nigga you ain't catch it napenda mzigo na choro toka pana yo blast check
yeah suspect your hobby kwa chona simu femi ndio suspect denona ni chepia shaba dili bracket ya taxi tuliwachaga kubolo na budget maisha soft money talk shika accent kamati juu ya mawe riba mindio subject ni marathon na mnashinda na nani fastest the madness nafta mizi saba when he passed kusaulika na kusonga na wakati studio kuna piko kama balkoni ya umbachi na wafasi wakonjana wanabambanya ya manchis miupa kuwa msosi wanagawanya mabakshish pewa moja pewa mbili za lunches na wingi wa mate nikitema ina happen funga hati kwa finali kama Kylian Mbappe ni femi uno si wawili ni mjaste
Suspect TV kipote kwa plot isi ndio ma suspect super ratchet body form perfect ukibonga vidu utafungiwa ndani ya casket yeah suspect bangi kitupa kwa plot isi ndio ma suspect it's like I'm on a plane nigga you ain't catch it napenda mzigo na choro toka pana yo blasted squeezing na kula table moja na bosses they can't beat me wanataka to join forces wana force sana ndo iwe profit na nipate losses hard work ndo sana kula yo fruit ya trust the process wanajua I'm winning it nimetoka chini na nimebeba upini karapa ina maganji bro ndo uza kidney au marapa finiki wanauliza ni nini niko kazini jinomeno postloco ulimi tight virginity ha. Sorry if you went hard of katavelli kusemu kweli na kumbuka kitambo working kejeli saindo sauti skike kwa hizo mitambo you gotta pay me had a dream an angel told me pray and God will never fail me boo boo military mindset kama si pesa haunipati kwenye handset vile na chapa kazi lazima nikafunge Nairobi Nigeria wanashituka funke Suspect TV kipote kwa plot isi ndio ma suspect super ratchet body form perfect ukibonga vidu utafungiwa ndani ya casket yeah suspect bangi kitupa kwa plot isi ndio ma suspect it's like I'm on a plane nigga you ain't catch it napenda mzigo na choro toka pana yo blast it
Yeah, suspect Another beat, another murder, mindio suspect Mosha marapa padeli bila detergent Incumbent, female MC the best under the sunset Wanadalisha wapewe duve na mattress Imziki kona wenyewe kompeni heartless Kitu muhimu welewe na nga regardless Jaribu kunipima wazimu kufanye absence Look ni clean, piga look to kill Handset ina vibrate na checki who this be Mic check, show promoter fike booking fee Na flute this week, next week niko full degree Dynamic duo katapeli na queen Matapeli kwa teli na checki deli Leona link kazi nyepesi kaza neni na ni situ ko very kwa meli mtangoja sana to sing
Suspect TV kipote kwa plot isi ndio ma suspect super ratchet body form perfect ukibonga vidu utafungiwa ndani ya casket yeah suspect bangi kitupa kwa plot isi ndio ma suspect it's like I'm on a plane nigga you ain't catch it napenda mzigo na choro toka pana yo blast check